kutoka. Nikitazama niliovuka na muona Mungu tena mzima mzima huu, naona upendo wake, naona wema wake. Nikitazama maisha yangu nyingine. Ndio maana mimi sicho